lalentombi Inala ngitshela ukuthi isiqome kamkhize Angithemela ngitshelile ngiyayifuna lentombi Inala selithi kimi isiqome kamkhize Kodwa
Zumba papa, zumba papa, zumba papa, zumba papa, zumba papa, zumba papa.